Lafiliisha mapema Mapenzi ya shani dhulumu Maisha haya ya sinema Kwani tutakula mapenzi tu Swali limenivu wa heshima Ipo siku nitafaulu Na roho yangu mini taikinga Oh, ni salama, salama nawe Napiga sala na nainama
Get the same and not tired.